if they call me DJ. Will they name me in a bar? It's still a mess. I'm so dangerous.
Lazima nchatishe kwa TV, radio, wase wani one.
Hapa kawa ujiti dance, nirudi kulu umetop.
Oya, oya, inapati uku.
I'm on a tongue, umeka kwa gondoro. I'm a star, mina fan, baka da hadi moro.
I'm still heavy up in this game. Pado na wakilisha. Yeah, come on.
DJ Joe.
All eyes on me.
Joe.
You better act like you know.
Thank you. kisa kimini na namtaka tu haki. So lazima nifanye awe my baby kirasmi. Mimi robani tungu sifol na manaji. Manake nte insist at least to exchange my number. Hala bag niki hala juma usha nipambo. Mimi attack to acha izo strings to attack. Kipuna fizik vina share 50-50. Kima sub to you attract me baby boo.
Napenda unavyonukia urembo wako kweli wavutia. Unani confuse, unani seduce. Nikikuona baby boo muenda kwa kaka.
The dirty, the juice, and I'm trying to shame this. Yes, they can lose, and I do what we use. Medically speaking, at the same time, I go for
medically speaking.
Doctor, color, yes, me a piece of paper, and magnetic field, bad man, me a figure, and I figure from the club. Spit to the car, into my room, and hit it like a star.
I'm not going to be a little bit of 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 a
Akishore, Toto Mzuri, Wakikole, Ukandanga.
John Palme. Log on to www.djjohnpalme.com.
Lady, we make it hot. You know, we make it hot. Yeah. mbeki. Akapanda matree karibu na mikaketi. Immediately siku ngoja siku fleki. Nikajidai excuse me unafeki. Got his attention sasa power mambo deadly. Ni aji chali vipi unaitwa nani? Mina itwa nazi na burujo mtaani. Where you going to? Unashuka upande gani? And if you don't mind stand around the mtaani. I like the way you smell hiyo ni cologne gani? Umeni bamba style nyingine deadly yani. Unapenda reggae ni na collection nyumbani. Tumefika kuja piga left hapa njiani. Pop some of that tuongee mambo flani.
Friends there, beautiful little makeup on her face there. Little shy, but she brave when she gypsy. On the floor, on her waist like she gypsy.
Gucci dress kinda high above her knees.
Slim figure like a model from beneath. She be manicured, you know, baby has teeth. Kinda smart that I be living.
Not a man want to step up, she know them all afraid to walk up and feature love. Them want to know her name. All a man them want to get her and buy her what she drinks. You wanna get she like a sweatshirt, you know she be me Kenya girl.
Joe, kuvia mishika sitaachilia mpaka wakati zenyu zafifia. Nipeni mangiri sitaki mamia, sitaki shetani nipeni malkia. Ni mwanamke kama wewe mbona waringa, mwanamume kama mimi mbona wamnima. Ama ni sababu rap bila isa, ni kama kiss bila mdo ni kwika. Weka sahani juu ya meza bopa, cheki vle maisi wanasorora. Mimi ni wike maikichini watangoja, kama nipuroga isa mchawi namba moja. Lakini ngoja, why do you really wanna punch your side? I wanna know, I really wanna know like yo. And then I wanna flow like yo. Give me my dough, I really want my dough like yo. Niyo this, niyaji, sasa, mambo, mambo, chila na isa mchezo kando. Yo, uro mwanzo, mambo mbado. Misheni yangu, misheni yangu,
Yeah, like I say, yo, this is the day. umekumoki zaidi kunishinda. Ukinita kila siku naitika. Unakumbuka pale nilikuona mara kwanza? Nilikuwa 5 years hapo kejani na brother. Nilikuchukua nikakuingiza kwa jail, nikakusikizia nikasema we ni noma, naweza kana wewe, hebu songa, naweza cheza na wewe. Game yoyote utafikiria ukikaa kika, mimi nakunganishia. Umepona sasa jisikizie mashini kisonge buni.
Fanye saa yote manzi yake kulia. Na pia kutia vijimba kukwe na mali mingi. Mali mingi. Kila siku sio amka unaona siku ya pili bila kuwa na ugonjwa yote ndani ya mwili. Basi hiyo ndio mali mingi naweza uishi maisha yangu. Na nashukuru Mungu naweza shika joy kalamu kuandika ngoma tamu kwa hii kitabu. Kuna watu wengi walitaka kuona leo hawajaona. Kuna wengi walitaka kuolewa hawajaolewa. Kwa hivyo ejua kila sauti kwa baa unalewa. Kuna mtu kwa hospitali jua anakatiliwa na hewa. Unapewa, unapewa, unapewa. Yes, I'll be kushikilia hewa kalemewa.
Situation ni nyingi, situation ni nyingi.
Mama mendu ni madinga mazei na enesina. Tupo stuck on my three na mafans kwa bima. Nimebambwa na karao na chapati na sima. Zijabamba nimevuta shada nzima. Hata nimetoka bila sima. Nikao fike stage na kuspika zikazima. Na uwanja umejaa na mafan zima. Ni kama drought ikibisi akulima. Ni kama chali wako akinoki your best friend. Huna chapa unataka hanye kila weekend. Umeiba gari ya buta tena ni Benz. Umeigonga na huna end. Chali mzuri anajidai ati he can't be mine cause Zain and I. Nimeshikwa nikitish ni Ramadhani. Tena nimebamba life kwa sahani. Nimefanya bala huko nyumbani. Na kila nikisema hawataki samahani. Na mini pack nina pewa. Vodka, safari, Mary Kane, I'm a beehive. Lete zote, mpaka bazi run drive. Siku ukifika, kuna kupumzika. Leta tot nyingine ni anze kukatika. Party haija anza na chapazi mekatika. Baka mini pack, paka pegi, paka zifa. Oh, reggae, kweli leo nitafika. Na bado sina band, wala bima hata dinga. Atinari, boyfriend anaringa. Achana na ye, leo nita dance na mwengine.
It's got to be DJ Joan Falme. Log in to www.djjoanfalme.com.
Sometimes sarcastic, that girl, I'm the queen of the party.
kama mishuma.
Especially mimi na manga na mimi wanajikita habibi. Wanasema mimi spit kile lakini mimi spit hivi. Bila mimi haiwezekani. Kula suti kimoja akisha aje. Bila na rebla te itababa aje. Bila chembo kwedi kujapewa aje.
Nataka kuaminika, najua nikifanya bidii nitakamilika. Sitaki kukosea, ni rahisi kukosea. Watu wanakufa ukimwi, mimi nimeponea. Pia najua kuwa ni jume ni samea, lakini huyo binti ni mrembo yani. Sio inje pekee pia na ndani, lakini kwa vile umemokoa, mi sitakuza mpaka siku ile nitamoa. Mpaka siku ile nitamoa.
Kaki kila kitu yangu rudifichi zolipotua tumtano lifrani mechizi silali kusemu kweli sikuli kedani vana taskuti situli nipige makofi labda na ocha mani kwa chitame na chikanika nimechoka kuziteke hapa nini kwa mapalisiko na setu metupa miaka sita hivyo unasema apana apana kukilia mina funilia mina kazana na kazana hafta hiyo tete mini badi zenambia
unatumata ni kwa he
Majuka tu, ba, 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 majuka tu. Naweka shida chini na chupa vipole tu, ba, 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 majuka tu.
Sina come through ni kirap tu, ma one two. Na kwenye club watu wana dance tu. Jomino kwenye track, majabu. Bip wazim sauti ya dhahabu. Unataka jima, welcome to. Bora sura ni nice, it is amda bamfu. Najua nimewakwati, unajua leo lazima watu wa banju. Chafuge kwa nini, wanauliza tutatiku hepi mbaka lini. Situ na shida zetu, tusikide zako kwa nini. Wata nishike drinks, nikicheki warembo hivi. Tuangaliane, tusalimiane. Hizo namba za simu ndio tubadilishane. Sivile tumejua na leo tu. Kwa hivyo leo tu, tainuka tu. Naku, ruka tu, ba, banjuka tu. Life ni fupi na miti ni fungi. Naweka shida chini na tupa mikono juu. Ba, 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 banjuka tu. Ba, 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 banjuka tu. Ba, ba, ba.
Nani na wenye choyo, ili mkani ya nyongo, kope mkonye za nyusi. Kuja karibu yangu ni kunitolea nuksi. Ah, come on ma, sikia na kuite njo. Sipo kwenye uhuni, walo finite yoyo. Jo kwenye furaha, upendo mwingi na raha. Malkia wapeke mwenye mnado bata. Mwili unakufa ganti, moyo mbaka fikra. Roho yangu ipo wazi tayari kuite njo.
Na kuite njo, jobe vya na kukika. Ni mimi wako sauti yangu ya kuita. Hanya wapendo wala kupata kukita. Jo, jo, jo.
Nimebaki nimechafika. Kwa kile kila siku wanauliza
Bambika na ingo manoma Kwa sababu tunaanza tuchakoma Na hindi mimi tumesa kufisha ni akubakilisha Na imetoka bombshell, bombshell Bambika, bambika na ingo manoma Kwa sababu tunaanza tuchakoma Na hindi mimi tumesa kufisha ni akubakilisha Na imetoka bombshell, bombshell Bambika shikika, alafu wika Na kama ngoma imefika basi kachika Bounce to the beat, bounce to the beat Feel the beat, alafu get it to see Kamu show kile unajo, fungua majo Jue bombshell tunayo Body bump and grind Imani zile watu wana kucheki Hini day ya kubleki Ukisleki Utapata huna chako na wako mzako Nikile ya fawaze Hello you feel it Tumekamu na locomotion Mizikie to la potion Basi set your wheels on motion Twende kazi Kiwazi wazi Kila wakwazi Kwa juwa siku wate Totaka a good time Ila madai Natwa believe Believe Kiyo subscribe Abamika abamika na ingo manoma Kwa sababu tunaanza tutakoma Na hindi mimi tume sacrifice Ya kubakilisha na imetoka bombshell
Let's begin. sande mbele kwa naleta. Unaweza kumkabili nyati wa DJ Club Jungle. Chwani ameendelea tabia yake tu hustle. Siko unaweza kumkabili weka mleta bala. Maparono madama mkona tafuta tu ganga. Unaweza kumbuka msanii DJ alikuwa hizo enzi. Irako na ameamka wanadai cho ajezi. Siko unaweza kumbuka studio zipo ngapi Nairobi. Sisi metokea DJ kabla rimpia DJ Dobi. Kumbuka hustle na kimbia kao hiki. Vitu za retro zingeje hiki. Unaweza kumbuka studio dry kwa utake mazi.
Tafadhali tupa kumbukoni na kwa kazi kutoka kwa senzi yako ni jamu. Mapenzi wangu ni ndicho maana ujamu. Nitasikia ngoma mkamu. Mwenye vile mfanyo ni mtu. Na sija mdomo paka na kwa bubu. Bisi atakulinda kabufa fuu. Kia matakupeleka sisi kwa mbubu. Unajifanya mtuaji. Na kitu wako imeja maji. Ajisikizi ndi kula mboga na ugali. Kwanza vile uroka sisi kufanyi. Kimbaa kuku na kuku na mali. Alafu na vya kila mtu mjani. Ajisi karijia sababu kuna gani. Ukiama wewe na jutetu watu mjani. Ukita mazua ni jutetu watu mjani. Lakini kabu jene ta choma na jua gali. Unakia jita choma na jua gali. Jua gali, jua gali.
Kwa redio, nishona manzi wengi sana usio. Lakini wa ndio kwanza jio kupeleka jamu yangu mbio. Weni kitu shida manzi wengi wa Nairobi. Lipso azimu na upime chungu na kapeo no mazi nukisita woki. Na unasikia baridi ya tenkipeja kwangu vai. Usio gobi kuna joto sana ivai. Leto bagi yako nisije kubeba. Utapita hapa sigeni yetenda kukuna tena. Sasa tebe pamoja chikiongea. Usio gopa leza mwana tuangalia minchi mazoea. Nikivuta vidole zangu hizi ya makipotea.
Na kuroga, unaniroga. Tufane nini, turogane. Na kuroga.
Kwa hips, siya ni kiku undress. Si ati kila saa ni chakukare. Si ati kila saa ni mambo ya stress. Si lazima, si lazima. Najua baby wea unataka. Pia mima time huwa kanataka. Lakini leo maze nisijisiki. Ata mii maze kicho kinauma. Tumo pia nafikie kisokota. Kwa vele nafikie kisokota.
Sila zima tutu. Tunetenda onda mshika tu. Sila zima tutu. Tunetenda onda mshika tu.
Hey yo, bring those. kipende.
Kibano kipende.
Kibano kipende. Kibano kipende.
Kibano kipende.
Don't stay down.
Kibano kipende.
Kibano kipende.
Kibano kipende.
Unashuki washani uzi. Mambo sana kuji. Panga vile tutawashai ganza bila udi. Sumi, taksin, mogoka na kichuri. Nkiwa steam naanza kuropokwa na sijui. Ndani ya club sorora the rap. Sosara ni gumu kunipata kanda ni ya cup chokora. Na flow proper sana shakwa mtweet time. Nazi yate chokoba. But I'm not the shiny ball. Kitaka utamini Kenya ulisoma kwa false. Tinyasha ni kuwa cannibal. Na dem flani picha kwa gazeti ni ya zamani. Mili kwa mtani na seti majani. Bado niko wazini. Bado najulikana we OGC. Ronga Steve ona si extraordinary. Nina right of way. Kikuyo kinisieta sema gasho way. Oh man, nasi macho ni more than organ ya kuona. Mind of captain uliza Morgan. Slogan ni pona taka blogo mgonjwa. Shotgun kwa kona na ni press na ngonjwa.
Hey yo wapende wa shipende.
Kibato kibato.
Kibato kinichukia.
Kibato kibato.
I'm never gonna stay down.
Kibato kibato.
Jume ni bando nini.
Kibato kibato.
Hey yo wapende wa shipende.
Kibato kibato.
Kibato kinichukia.
Kibato kibato.
I'm never gonna stay down.
Kibato kibato.
Jume ni bando nini.
I'm the host of the I'm the super duper. I'm the super duper. I'm the cool rocker. Thanks to my creator.
Double the pleasure, double the trouble.
Ningependa kuchuma sana kwa watu wote wanapenda hizi ngoma. From Nairobi, Mombasa, Kisumu, Kampala, Arusha na sana sana. Everybody wanna do the helicopter. Look at me, hey, see you noma. Kenya, hakuna matata. It's getting hot in here.
Na Macron technology no mayongeze iPhone tis madisha watch what amazing kuta kio juu kuna moto nataka kuonyesha au kuna shughuli baadaye basi kuna mtu hapa lazima nifungie kambi nasikia uko na simu no mama gapa kitokeo utaniona tali yangu nenda gari sawa utasikia madolari ni tubadilisha bei ya kutupa Q70 baadaye nikute ngazini pia mete tali yangu imefika Kristo na ni kesho.
Yale, yale,
una simu za hamsini.
Yale.
Kame on Facebook, Twitter, Instagram, and Snapchat. It's got to be DJ Joe Empalme. Log on to www.djjoeempalme.com.
Nyampoa na hauna mwewe moja unahanya huku na kule timi na kungoja unani service ati trust ipa moja na ulipo na hanyu ule pesangu ule wapoja si hata juzi maboigo nicheke na manzi flani itaani na kila wakati unanipadejo na chama sahani Fatuma, Majuma na Zaituna tuluwapa ile chuma, tuluwapa ile chuma kila time na nisho mechi na story zako zimepuma unajibamba sana Mr. Hamsam na hauna usamu noki nicheki na chali, unatamani kumia zamu hata nikihapu mafuzone jifaya kitundu saumu siku fili, we fili bangu chuki na mini tunie pio kipenda jokali ya kupitupia mabati ama kumekie tine sandoi nisho tu mini katik unanikile mtitupi labra na look so cheap fahamu kila kitu kinapanda na kina shuka
ukimora mamie na mtaka ukimora
Kata, kiyuno kwa mdundo na unge
chini, juu kwa juu, side to side, till I see what's inside. Girl, it's no lie, the way you shake your behind, I'm about to lose my mind. Pick up the remote, let me wind. To my car, please jump inside. From your friends, I'll show you where we can hide. In the midst of the pirates, you can have anything you want. Girl, from the back to the front, sare. Nina mabete, nani agare, sare. Kasi kitu lazima amanwe, sare. Kabuma leo lazima kanase, sare.
I'm with it. Look, I'm a fierce, I'm not playing. I'm in it.
Na memory, mazesi na flu. Na kuja nimesota kwa meza tu ni ma flu. na kujana jirani yangu mklamba nikienda luna msalimia bye mama kwa asira na jibu
ukahama mtu 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 mpima unachabu
ni nini nilifanya majabu 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 ya majabu majabu ya majabu ulijana kulienda ze
aje
ulijana nilikunywa ze
aje
ulijana nilifanya ze
aje
yote niambie kulienda ze ulijana kulienda ze
aje
ulijana nililewa ze
aje
ulijana nilifanya ze
aje yote niambie kulienda ze
Mbe chaonjaji tilikana mbongo Gengi tasaundaji kisha shikana na bongo Chumanecha tishikana na nunilio mkorofu Ya changa nyakilizeni kwa chicho zali puka na kisogo Jumaika mbukia na itaraga lidi Chumanecha na mimi kwa itahaga riti Kwa kla
Kwa nani mwenda
Kwa rati
Mambo kile mwenda
Kumanisha neza mpandisha Ka big panisha juu ya kitanda Mcheze kama gita na nilazima Nimeze Viagra Kaji wakali mkono zangu za ndo shatana Nashindo nashika manzui chigani hapa sasa Nairobi au Dar es Salaam wote tuwa paspasa Lolo lolo mtu wa bongo wa beba mabishongi Lazima ndaza mandani chama nita mitungi
Chuma ee alisema
Unanyuma sana
Chungi drogo
Chamu sana
Nenremkia mba lakima mwakituliza Kabla pombe niwe tabini mwacha kabisa Ama naze kukunywa Ona benyele zangu zimerefuka Mpaka atuwa niambia zipunguze Walikuwa na friya nimeacha ngoma Sababu nimepotea ngoma ni mingi ngoma si Na zote sikupoa kamsele mekiwa mnazi ya memekusiwa Kengo mina kubamba basu katike na kena kushika Subiri sauti ya tenze Kwa tali yako, chukua manzi yako, mwiki karibu, stoke na ye Lewa tasaki tupe mkono, jumi ntingishie tukitua yako
Nyasi
Tatu katike sana, pako vunje mguwe, sidi tukuimba
Matali watorora vihangere Vihangere, hangere, hangere, hangere Hey dada niambie jina lako Nimenoki hizo njaro zako Naomba la pasi wakati wako Tukatike nawe peke yako Mabuse wako, wakule vako Chari yako, akule vako Akilesa jambo, tumponye majambo Afanyo mambo, afanyo mambo Kila kila mtu na wake Hana hana shauri ni zake Nipe nipe kono kwenye dante
Kabla niendelee salimia sana mada
Nazo unashindo no wapi nilikuwa na lala. Kilimu alinifufua kaniweka kama brother. Kanipatia mavazi na kitu ya kumanga. Tangu nitowe ngoma yangu ya ulevi. Huku Nairobi nimejua watu wengi. Wengine wazuri, wengine wanipendi. Sidali majengo linifunza kaki jeshi. Huku kali muenda jino moja. Ama bezi ya mwazidi kushikisha gomba. Doi kingia nitakuja kuwaona. Kina Omari, kina Zuma, kina Zoa. We wasalimie na wambie niko poa. Niko poa.
Bibi wote kama mnajua hakuna kulala ni kupandisika mpaka che. Tukiwa pamoja tuichore mpango leo mpaka che. Amua mua hakuna kuzuba. Amua tuenda mnabu tuwa joge. Machagua tuende raundi mwena. Hao mali masupa tuwa suke.
Kwa hili venye ya stahili waingia kilu wachili umuli. Leo kila kitu tunadumba kache. Niambie ni tu mnataka aje. My boys wanataka kupewa mpaka che. Asubuhi wa mke waende gym tizi. Madame wanataka game mpaka che. Asubuhi wa mke na gym tizi. Club, pesa zitoshe mfuko ziko kwa kikapu. Jiba shawika. Haya, hii ni ile club ya ajo. Na hanyo, acha kwenyeshe venye haufanyo. Reverse psychology, mwambia kitu wawezi fanyo. Si unani like, na mina kulike. So, tuna like. Ya nasi, unasike, na mini nasike. So, tuneza anza kutai. Na ashara ruka, ashanza kusheka. Kiswahili na musha, hata kamba ezi buka. Kabla jamuka, hajanza kuenda ni shamwa. Jesus man of ice na zambuka.
Hey, kumbe ni under 18. Sami ningejua je. Hey, kumbe ni under 18. Venya napewa maje. Hey, kumbe ni under 18. Sijui itakuwa je. Hey, kumbe ni under 18. Nitambia jejaje.
Leta chupa tatu for me, myself and I. Tukawaida mua vya peke yangu, sinaga wife. Lucky today, niku nasty. Nina shore, nina manzi. Walu nikataga, leo wanasikia ouch. Juhuwa na mahaga, zina fit kwa couch. Mzuri sana, yani ni mzuri sana. Sani shamuliza, ushamaliza skuli bana.
Nikatagia University of Nairobi.
Kukumpandilia, itakuwa gahobi. Haka nisikiza, tuende walk in the park. Nika mshika, tuna talk in the dark. Mabody language, aka Bubu Talk. Apo Jivaji Gardens. Shatukia makoko. Wabia idemu zana pia wenya ngao. Migudwa yangu ya na wikame za hao.
Hey, kumbe ni under 18. Sami ningetuwaje. Hey, kumbe ni under 18. Venya na kwa maje. Hey, kumbe ni under 18. Kutuita kuwaje.
Come on. ya sifa sana. Lakini kitaka msikie ngoma nyingine iliandika jana mchana. Ya matali mkiona mamanzi kitu mtawafanya. Kuta vitu, kuta vitu. Ndio msiseme atino nini ama watupa tupa. Tuko pamoja kwanza ipereni chupa chupa. Uoba ameda kuche chabili nimemuita. Vila mebeba mnatu alazimu honi mtaita. Iyo mini nifupi ya jasikio suboziba ufa. Na angusha 50 bobusini alafu na mdungulia. Nakalika ketani mlango na mfungulia. Tuaruka na nyabekava alafu na jifunikia. Sorry bese just kuone kwetu. Nikona mtoto kwa keda jogwebo skunze kwetu. Melisita ni mingi leo nazima nikute vitu. Nimkunze nimkunze mbaka sasito usiku. Nikia satani oneo manzi si kitu. Kwa nini nendelea kufanya kuta vitu. Miss Kenya kuta vitu. Mama mboga kuta vitu. Manzi ya bese yako kuta vitu.
Kwanza vile umesimama mtoto, unafanya na shiko na choto. kwanza nikichekio kipua nasikia karibu kuchingua lips zako soft zinasema ndio yangu lazima ikasema na shindo joni zame wapi ndio yangu sasa itaua wapi usiwachende ya cheza nalo mpaka iseme jina zote nazo na shindo joni zame wapi ndio yangu sasa itaua wapi usiwachende ya cheza nalo mpaka iseme jina zote nazo hizo teke za kuzani kwa juu unafanya pisi ya tupembachu hiyo mbili ya kuchisonga kidogo ndio yangu inaruka kidogo kamu bongi nayo inazusha lakini chunga inaweza rusha cheza nalo 9 inch yote sisa na tupa bure kama mara sita
hapa job kuna nyundo moja tadunga wapi na msumari ni moja itaingia wapi tulia nipe msumeno ni gware vifiki ikiwezekana nitengeneze hiyo kiti lakini kabati yako ni kubwa sana ila lishe hivi nipige randa na sandpaper nikitia maana kubwa kitanda ya mtu mmoja sexual unit ni nzito kusongeza winaandalie tu juu ya meza atiteki mana take measure nifupishe nirefushe alafu nikache rangi rangi ya blue ni pake lakini bado mpaka sasa inashindwa nipake pande gani usio na siwasi ni mteja wangu kimaliza leo leo ndio utajua kwa nini squeeze ni tu ndio akumia
na shindwa wa jeni za mewafi ndio ya misa saita uwa wapi ndio ya jeni ya cheza nalo mpaka kene kina zato nalo na shindwa jeni za mewafi ndio ya misa saita uwa wapi ndio ya cheza nalo
Manzezi japata manzi miaka katano Nikio na manzi tu hivi naona sura yako Ule nipata nikuwa na nuka jasho mbaya Nikabili memhepa tu lakini so ubaya Nikangukia flani hapo na bombe la bua Vile mumbo atali angu yo manzi anashtua Nikakachina sajo ile kituliamua Na kwa mana wewe jomba kele nikunda kufa Na roundis kupeleki mavios katikula Atisima nduma na mamtura Grand Regency yo tuta kwa tunakula Na kano tumeshikilia glasi za marula
Nilikupa roho yangu Ukanivuja Niliacha maisha yangu Ukanitupa Nikawa pata kwangu Juu ya kitanda yangu Juu ya bekama zangu Na ule rafiki wangu
It's got to be DJ Joe and Palme.
log on to www.djjoeandfalme.com. Follow DJ Joe and Falme on Facebook, Twitter, Instagram, and Snapchat.
Kwa rumi yangu mebandika picha zako kwa ukuta, mepewa madawa kadhaa na mganga kukuvuta. Ukumbuki juzi kwa saluni ukisukwa, nywele zako kwa mfuko kila siku naziuza. Mpoke ni kivi kwa kamba, mimi nani kwa nyumba. Brako lipo juu unajikwa wapi, mimi ndo najifunga. Hata tuwezi kuambia nini hapo jana kwa basi ilikuwa nagusa. Mulo kwa kona yangu nimejikunja uso, hata kondae zinisumbua. Ndio siku kidogo na furaha kidogo, tunasikia kujiua. Tunakuambia Valiant sika sasa kunulia maua. Wewe ni manzi yangu, wacha kupatie matunda. Fungua mdomo usilize kani tamwe kula. Fungua mdomo usilize kani ngumu wa uma. Simba ayo utanipandisha kutafuta kutoka kwa nyuma. Vile utashiba jeo mi lazima utanikumbuka. Jua kali lazima juu jino utanikumbuka. Yeah, yeah. Jua kali nitafanya. 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 Nawapenda wo, nawapenda wo wote, wakitaka wote watapewa mate. Kama utaki sema ni kuhandu, mimi na wewe tutafika mpaka penalty. Chunga goli, we kambu, sima hiyo ina kupe tamtamu. Witigele ni ushka yawi kuna rongi na tamu. Onja siyo chungu, teki madeni lipo kwa mbubu. The day to balahi siyo sumu, after all it's good for you. Ni amini because it's true. Mimi na wewe tu hadi juu bingu. Cloud number 9 potafika tu. What? What potafika tu? Cloud number 9 potafika tu. Nitafanya. 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 Awe mnono mkonda bado anatoa, awe mdogo wa mboi bado ndamuoa. Napenda ule ana fro, awe na dainish, atako molewa kumbuko operation fagia. Hapa kuna kitu kama hii, hapa ni operation. Agnam, kuna watu hii walete wote bado tam. Agnam, jogo ametuna rarua kuku na vifaranga. Ataki zile hazina grip, nataka zile zina bamba. Kana unge matunika masikio na bamba. Na nikikuliza, nataka kulamba, na nikuonyesha. Utataka, hakuna rules kwa hii game, atako kichaka. Na mkutana nice supermarket hapo hapo na chaka. Boro ni mazimpoa, usiwe kiraka. Na unachifuwa ndoko, na nyuma mahaga. Ushali sila ina nikanikiwa mashaga. Chuzangu atajo kizichafua. Izo shiti na ngoda jota jafua. Chako na zipeleka api white maua. White rose, white maua. Yeah, nitafanya. 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 Nitafanya.
No party like a DJ Joe party. I know you'll dig this.
You better run, no shake your baton. Hey! utanipata tosta toka kuandika ngoma tunatoa siezi choka hizi sita nimekuwa kwa studio nikishughulikia ngoma yako weka mzuma isikia vilikopoa kwanza kabisa hiyo jako yako toa kuna siri yote naweza naiambia toboa ushe kuzwa mali joka pia kukotoa leo mimi na wewe au sio poa poa msa kwa mwambie ule konkoja atakudondoa wetu hapo nje na geti kusia blue nyao restart ndio angalia tu juu lakini uchungu huko California unaweza shuku wewe ni mgonjuka kata shingo stage ya kuku hiyo chako inachemsha wazee na kunywa supu za tena kwa mimi kutika kutupu nijifanye supu jabu yako tu jabu yako tu kwa
kesa kama sio hapa
wewe kama
kutaka
wewe
nimekaa bila sababu na jamaa kati ya demu wangu kwa sababu napenda kama silver badala ya dhahabu ubali wanga na jam kama arabu lakini mimi utoa stress na kalamu na spit kwa mic na inatoka tu vitamu hii basi ni story ya demu wangu kati magazeti ziharibu game yangu nimechana ka demu kangu kasuku na mroga tu na mastyles angu za vudu na zilikuwa zina flow tu kama maji jamaa kakuja kumsalimia ni haji ati
sasa umepotea, imekuwa siku mingi utatokea.
Sa hizo mina wistu angepotea, akanisalimia na akaendelea.
Usilete mombe, kwanza kwa demongu mande. Aise, usililete, hiyo ni mali ya kumande. Usilete mombe, kwanza kwa demongu mande. Aise, usililete, hiyo ni mali ya kumande.
Choka na miku na kula mikoa. Cheka na miku eni bachila na ujaoa. Cheka na miko mefugyo na unakujua. Usheke na misa bunyeni manifesta nitatua. Chama leo neto blanda. Chama kumna moja ndio ilianza. Kwani leo ndio kila mtu pigia simu. Ni Friday siku lazima tuwe simu.
Shika mtoto wako mweke karibu nawe. Besti yako mnulie pia pia nae. Mtu akileta noma hapa pichana nae. Manzi akileta mariko joa chana nae. Kuta mwingine mwambie nipe nawe. Kondo mkibao josi mkazie we. Safi tuende ndanya diamonds. Bora usiwe mta. Name the John Lepia na yake Mwali mta zeta bini metume tumatache Kenya official iliwafanya tribulation Na kila Friday Joe waga ni vacation Kuchuma nyama ndio kitu ya kwanza Ushibe vipoki ugali ndio kuwake haraka Kuchuma maini ndio kitu ya pili Na iku rafi tesanda na mapele
Una ciudad, la mimi, mira ciudad.
Now I'm in the world, world, world.
mafans mina wapenda wote na ma autograph ita sign siku zote na washukuru walioni hold down na kwa hii rap game sitawa let down I promise mina wapa promise too album yangu itakuwa hit tupu so you better act like you know wakiuliza nana na roga say my frizzo oh really though once again here we go this is Jackson knocking knocking on your door na wapa vitu haters na wapa mambo na wapa vidonge wakitema shauri yao mina count blessings angu joe na mpende msipende ndivo ilivyo on my two still moving on strong walio dhani sita make it damn you're dead wrong na kama uko down basi sing my song kama kufloss is wrong I can't be right na kama uko down basi sing along kama kufloss is wrong my day I can't be right my fans
my fans mina wapenda wo na wapenda wo wo tema haters kama mnipendi
ule nisembe
meza wembe na wapa life kama side a car rolling
na wenye wivu wajinyonge
my fans mina wapenda wo
na wapenda wo wo
na dedicate kwa my fools wenye PhDs my player hating degrees wana taka kumbuta prezo down lakini mimi na washo haiwezekani clown all this kwa sababu ya madem wao wanasema na wa drive insane kwenye membrane and I'm like sure you're right and if you're down with CMB for sure we'll be tight and if you're not down but you take a hike cause I got my fans and with that I'm alright so see why he taji nye wala hamni baba ishi nye nazidi kuzipokea tele baraka zangu nikisonga mbele critics see why he taji nye wala hamni baba ishi nye nazidi kuzipokea tele baraka zangu nikisonga mbele haya twende everyday napokea baraka zangu nikisonga mbele haya twende kila siku napokea baraka zangu nikisonga mbele my fans
DJ Joe DJ Joe DJ Joe
fans, me now upenda wo,
now upenda wo wo.
Tema haters kama mnipendi,
ule nisembe
meza wembe na wapa life kama side a car rolling.
Na wenye wivu wajinyonge,
my fans, me now upenda wo,
now upenda wo wo.
Sasa thanks to my fans, nimekuwa superstar. Yeah. Thanks to the radio presenters, waliopiga ngoma zangu rewind selector. DJ Styles and I'm the heavy hitter. In general, I want to shukuru the media for making a brother like me get even bigger. CMB, my family, now I wanna forget the haters. Let's make this paper. Adam and the whole staff of Insider. Thanks for holding me down, me now a pender. Wote, California, yote. Klamo, wazi jo, kwa kunipa genge. Big Ted, True Black, na Big Kev. Thanks to your mother, your boys breaking bread. Off my head, now a pender. Whoa, just a couple dramas that I know. Oh, my fans, me now a pender. Wote autographs mtasign siku zote my fans me na wapenda wote na ma autograph mtasign siku zote
my fans me na wapenda wo
na wapenda wo
wote my haters kama mnipendi
ule nisembe
meza wembe na wapa life kama side a car rolling
na wenye wivu wajinyonge
my fans me na wapenda wo
na wapenda wo
my fans me na wapenda wo
na wapenda wo
wote my haters kama mnipendi
ule nisembe
meza wembe na wapa life kama side a car rolling
na wenye wivu wajinyonge
my fans me na wapenda wo
na wapenda wo wo
it's got to be DJ Joe Infalme log on to www.djjoeinfalme.com follow DJ Joe Infalme on Facebook, Twitter, Instagram and Snapchat.